Black Market Records.
Dummy Deal on the beat.
Mali mefika ya kwa natembea na chesa Tupombe neza patana nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Tupombe neza patana nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Tupombe neza patana nayo
Mana kishida zita kujeze nyewe Mtembea na chesa manake pombe itajileta yenyewe Kama una ganji kijani pombe itajileta yenyewe hey. Ni house number 2 na credo ndo ujue yenyewe ah, Big up quest 911 ni utokolea sana Kwa riyama ni boret ni mlevi Kwa left ni pedi kutoka ni hamia patijui weekendi Lakini siku manisha tumisi pendi Napenda zana kwanza sichana wakiguzana Na sana sani kuwe nimelewa sana Oka ba okaka mnyweso Kwata ba kwataka mnyweso Oka ba okaka mnyweso Kwata ba kwataka mnyweso
Mali mefika ya kwa natembea Na chesa Tupombe neza patana nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Tupombe neza patana nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Tupombe neza patana nayo
Tukileo sana manzeje tusake room Na hizo meeting, misi die zoom Na shift magia pako vroom vroom Na kabenka metoko kupa chum chum Kanalia etibana nilika parungu Na ilikuwa chungu, omu sivati Selikuwa mzungu Ilikanyanga nikapanda komedi ududu Kijana mudundu Na alikuwa kutu Tena mavitu Uyo sione kizamewa na mungu
Malimefika, ya kwa natembea Na chesa Tupombe neza patana nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Tupombe neza patana nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Nayo
Black Hammer Regular
Tupombe neza patana nayo